heartbroken. Lucky one, I'm heartbroken. Amazima nakuleka nga sisobola kubisanya na bolina. Omutima ne gumula ugwata wakala. Esobiwe wakimanya nti nakusiriwala nkumatira okufa. Wadamu kunafuya nonzanyanga kapira. Simanyi obandi tukane kusonyiwa kuba omutima gwange wakuleka nga gwonna guyuga tewasasira. Nakwewa nnyo ne mbimalayo n'ebyebuzizi ne mbisekayo. Neyali anjagala ne mulekawo gamba nyinfunye omutuufu alimbeererawo. Wamenya nasigaza bibajjo wawangula naye nga mutu munno kye wankola si kye nnali nsuubira. Ekisikale olifoola bakaki kale nzikiriza byonna bikole omutima gwange gusigale mu mbale. Ekisikale olifoola bakaki kale nzikiriza byonna bikole omutima gwange gusigale mu mbale. Sikuyoya era siriddamu kukulaba ne wewali omanyi navaawo nasenguka. N'ekisikiriza kyo era nkiwalana kusonyiwa ntya ku byonna byewakola. Ndi mu kidiba mu maziga kaba kuŋŋaanya mutima kuba wagwasa. Nakuwa mutwalo wa zalukaga wali amiwula n'ompasasala mbunya masanda. Lavu gikoye mu kapumule kapumule bimuli bye wapa mudinisa kabiwotoke. Kanzikirize difiti ntambule
siri kusonyiwa nkalimana.
Olifoola bakaki kale nzikiriza byonna bikole omutima gwange gusigale mu mbale. Ekisikale olifoola bakaki kale nzikiriza byonna bikole omutima gwange gusigale mu mbale. Nakwewa nnyo ne mbimalayo n'ebyebuzizi ne mbisekayo. Neyali anjagala ne mulekawo gamba nyinfunye omutuufu alimbeererawo. Lavu gikoye mu kapumule lavu gikoye mu kapumule bimuli bye wapa mudinisa kabiwotoke. Kazikirize difiti ntambule
siri kusonyiwa nkalimana.
Olifoola bakaki kale nzikiriza byonna bikole omutima gwange gusigale mu mbale. Ekisikale olifoola bakaki kale nzikiriza byonna bikole omutima gwange gusigale mu mbale.